sujja gw'ensiri obadde okimanyi kyekimu ku kirwadde kisinga okutawaanya abakyala bali embuto kino nno kitawaanya nnyo abakyala mu biseera ebyo wabula ensonga ereeta ekyo kwe kuba nti omusaayi gwabwe ogw'abakyala babeera embuto gubeera munafu olw'omwana abeera munda oba gwabeera yeetisse kino nno kikosa bamaama aye tekikosa maama yekka wabula n'omwana ali munda ebiseera ebisinga agenda maaso n'okuba ng'akosebwa nabwe kityo abakugu balabula nti singa maama yenna obeera ofunye omusujja kirungi nnyo n'oddukirawo mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi musasi waffe Lolita Nalukenge agenze maaso n'okuba ng'awayaamu n'omu ku maama ng'ono yafuna obuzibu n'omusujja gw'ensiri bwe yali olubuto lwa myezi munaana era n'amaliriza ng'omwana yajjiddwamu n'abakugu bongedde okulambulula ku nsonga eno Lolita ategeezezza bw'ati
emyaka etaano egiyise Doreen Namwanje omutuuze w'e Katooke yakwatibwa omusujja gw'ensiri nga wa lubuto lwa myezi munaana omusujja gw'ensiri gumanyiddwa okukwata kyakumwanjo mu ndwadde eziviirako abakyala b'embuto n'abaana abali wansi w'emyaka etaano okufa
omusujja ogwo gwali gw'amaanyi naye saagutwala nga kintu kikulu kuba nali siina kye neraliikirira nnyo kyamaanyi kye gusobola kuleeta okuleka okwewulira obubi era nalowooza nti kaseera katono nnyo gujja kuwona nga bulijjo wenzijangulwala ne gukolaki ne guwona naye mba ntuuka mu lunaku olwokusatu mukwano gwange naŋŋamba nti antidoola twaligenzeeko mu ddwaliro omusujja ogwo guyinza okujja n'omwana
olw'okuba Namwanje yali amaze ennaku eziwerako ewaka nga tanoonya bujjanjabi bw'ati omusujja gwamukosa n'atuuka n'okuzaala omwana tannatuuka
nankeberako embeera nga mwe nnali naŋŋamba omanye omwana ono nasooka nankeberako wano ku lubuto naŋŋamba omutima gw'omwana gukuba nnyo olwaleero alina okukola ki okuvaamu jjukira nze okusinziira nti nali mbaliridde akasente kange nga njagala kuzaalira mu gavumenti era nga mmanye omusujja gukendeera nziruke nkole ki nze mu gavumenti naŋŋamba nedda tojja kusobola kutambula kuva wano era bwe tuva ku cupa tugenda kuyaalisa okole ki
okusinziira ku Dr. Imelda Namyalo okuva ku Joint Clinical Research Center Lubowa ab'embuto bakosebwa nnyo omusujja gw'ensiri okusinga ku balala kubanga emibiri gyabwe giba minafu
omukyala w'olubuto yenga ye olw'okubeera nti omubiri gwe munafu nnyo omusujja guno gutambula mangu ne gutuuka mu bitundu ebirala oba ze tuyita internal organs gutuuka mangu ku bwongo ekiyinza okuleetera cerebral malaria omukyala oyo neyeesika oba losing consciousness naba nga takyategeera n'azirika obulamu ne butandika okugenderera ekyo kisobola okumutta omusujja guno gusobola okuleetera omwana okufiira munda munnabaana ate omwana bw'afiira munnabaana wabeerawo complications oba obuzibu obukibeerako singa kiba tekitegeerekese mangu omukyala asobola okugyamu obuzibu ku mubiri gwe ng'asobola okufa
omusujja guno bwe guyitirira ate maama n'atafuna bujjanjabi bwetaagisa mu bwangu omwana asobola okukosebwa kubanga aguviirako ekyenda ekitwala ebyokulya eri omwana okuzibikira
singa maama aba yagufuna ng'olubuto lukyali luto nnyo asobola ozaala omwana ng'alina nga ebitundu ebimu eby'omubiri tebyakula bulungi nga tayagala kuyonka talina maanyi gayonka atayagala kuyonka talina maanyi gayonka activity ye enzannya gyazannyamu nayo ng'eri wansi
eddagala erirwanyisa omusujja gw'ensiri ly'erimu ku liweebwa ab'embuto nga banywa eddagala wabula twagadde okwebuuza ate lwaki oluvannyuma bamala ne bagufuna
gumala ne gubakwata kubanga eri eddagala liziyiza naye tekitegeeza nti ebbanga lyonna lyonna erya olubuto nti bwana omusujja gw'ensiri bwe gunaamuluma tagenda kufuna liba likendeeza chances oba gye tuyita risk ey'okufuna omusujja gw'ensiri
Uganda y'emu ku mawanga agasingamu ekirwadde ky'omusujja gw'ensiri nga buli mwaka abantu abali wakati w'obukadde 12 ne 16 be bafuna ekirwadde kino omusujja gujja n'obubonero buno okwokerera obutaagala kulya okusunduukirirwa emmeeme okusesema okuvaamu omusaayi omutima okukubira okumu okumu okulumizibwa omutwe ennyingo n'olubuto n'oluusi okwesika abakugu bagamba nti ow'olubuto bw'alaba ku bubonero buno alina okweyunira mangu eddwaliro asobole okufuna obuyambi ng'embeera tennasajjuka
wabaringa lita oru nsongezo tutambu zamu elanga kasantigo wenatu dao osobo doku bako nechotegira kunsonga yomusuja wensiviri ya bachala bali mbuto.